No way, no way. The day.
Yeah, contributed. Sare kuomba wa maduni kama plate kuzilamba. Na pose mwablanda jujanta nimepata. Natumia sauti mini watofauti. Ni lakilaki za Mumbai na sitikambi. Kwa hera, I be the youngest kwa very richi. Tunaleta kasheshe, ase ni kupashe kwa this thing. Ya kutafuta pesa imati kile wake mabebe na muganda. Yo say I'm wasted but take them. Wanavuta majasho kipiga vitambi. Yesha ni bless na fruits. Na kule na fork mkisamba na vijiko. Me and you are like that rich man and Lazarus. Right now, came from nowhere na proud to be me. Cause I'm already one core up, I am. And I call you the worker because you sponsor yourself in your team. Just a confirmation. Cause mashida zimeisha, 18 number and all this use real bank and nisha. Bari na chisha na all times they be like hakuna kazi, hakuna vazi, hakuna ganzi, hakuna vazi. Na hizi gode zina madama shore, mbona mzitumia lakini shwali. Na bila nazo bado life itakuwa shwali. Hey,
alive.
My name came from nowhere,
my fame growing from nowhere. Everybody day, I'm calling my name like it's a day. The hey,
yeah, you speak about it in the Chinza shit. Me, I do the Chinese way. I do it like Mohammed Ali. Only 10 minutes, na told it, I will be kafura. Underwater, kama water python, na chula. Na tangu, ni check advert, ya kachora. I've been on roaches, kama nakada, my address, na wamara. Now came from nowhere, everybody everywhere calling my name like I'm a god. Yeah, I'm a god in music. Now you'll be like, oh my, shh, watatupa maneno, watakunja masura, watatupa mishale, watabonga za kusara. Cause me na come new, young and a junior utumishi. Joining my heroes mental, in chat, na governor political. Vocally fit, na kama El Nino tot by nature, nime mature. And I'm sure before ni launch my album, takuwa kwa billboards, kama tanyari na baby at the 10. Ain't fitting, cause me having a gratitude, ni kama mchezo ya Tom na Jerry. But always on my feet, kama rudisha, kwa race kujitambua, mini Mumbai. Na rock na shisha, ukinyona nipiche, jumi na jilisha, na jipanalisha, kisha unipiche. My fans kama maji na wachemusha, my life kama elevator na zishu. Jufame inashika, music ya nilisha, na zili kuwatisha, kuwadunisha, na jipa maisha, kujitambulisha, ama jitu ya kujulikana.
My name came from nowhere, my fame growing from nowhere. Everybody day, calling my name like it's a day.
Ni kampi msee.
Come on,
big up push, big up push, big up push, big up push.